so. Domana na msifu like so, nimso. Nimso nimso. Domana na msifu like so, nimso. Nimso nimso. Domana na msifu like so, nimso. Nimso nimso.
Mwenye na sabu nimso. Wacha ni kushow. Evening walk unaenda jivanji. Ye ali opt kutembea juu ya maji. Harusi kwa party, wine toka kwa maji. Madam kamguza mavazi uponyaji. Kupanda juice ni ndege ya mangazi. Yeje, hizo wakuhitaji. Aka fast, siku 10 plus 30. Shaito waka try kumtempt, lakini wapi. Fish mbili, mkate tano. Nabali shiba, wasi 1,500. Nimso, mimsho, ero kamano. Through ye, kila kitu inawezekano. Ali dedi, ilikuwa tragic. Aka fufuka, na si magic. Yani kasulubishu, aka dedi juu ya 3. Day 3, he's alive, I'm free.
Nimso, nimso, nimso. Domana na msifu like so, nimso. Nimso nimso, domana na msifu like so, nimso. Nimso nimso, domana na msifu like so, nimso. Nimso nimso,
mwenye na serve nimso, wacha ni kushow. God and a sense of humor. Chucky hippopotamus. Najua natupenda but ingekuwa one of us. Miaka 33 bila scandal. Ama mpango wakando. Sini wales. Yeni mso. Kwa kejua nika candle. Alisho dhambi R.I.P.
Nimso.
Alikufia team now I'm free.
Nimso.
Son of a king is who I be.
Nimso.
Nimi na ye mpaka destiny. Hey,
nimso.
Mom steps unajua tu ni high def. Confidence swagger holy spirit on my shoulder. What's up? What it is? What it do? Holy day is a name. Hip hop is a game. Let's go.
Nimso. Nimso.
Domana
na msifu like so Nimso. 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 Domana na msifu like so Nimso. Nimso nimso, domana na msifu like so, nimso. Nimso nimso,
mwenye na serve nimso. Wacha ni kushow, yeah bro. Wacha ni kushow, takupruvia humse nimso. Extraordinary kuliko Harry Potter. Anajua mingi jo kuliko maripota. Nikidunda yo niokota, nikisota yo nichota. Nilikuwa nimepotoka na sahi nimeokoka. By the way, miu mkosea. Nikimwambia pole basi yeo nigotea. Nimso. Siku seti, anafanya vipofu wasome gazeti. Baraka zake nipata pokea. Za shaito, nipata potea. Seek you shall find ukitaka ongea. Seek you shall find ukitaka ongea. Nimso, uliza Gideon. So just 300 wali fight kama million.
Nimso, hey. Nimso, nimso. Domana na msifu like so Nimso, hey. Nimso, nimso. Domana na msifu like so Nimso, hey. Nimso, nimso. Domana na msifu like so Nimso, hey. Nimso, nimso.
Shaito anadai kujichocha so
Nimso, hey. Nimso, nimso. Domana na msifu like so Nimso, hey. Nimso, nimso. Domana na msifu like so Nimso, hey. Nimso, nimso. Domana na msifu like so Nimso, hey. Nimso, nimso.
Shaito anadai kujichocha so
Nimso, nimso, nimso. Yes, I am. Nimso. Nimso, nimso. Yesterday, today, tomorrow. Uliza show, show. Nimso, nimso, nimso. KTSD, Joe.
Nimso, nimso, nimso. Ganges kama kawa, bro.